see you, Will.
Jamal anafanya rap inang'ara. Jamal anafanya rap inang'ara.
Yeah, every time I look in the mirror, I'm like, me ndo mimi. Paper chaser, bag flipper, yeah, me ndo mimi. Dere utoki kwa po wapo, ya uko kama mimi. Kaki chwacha koche pesi, ya utegui kitenda wili. Man, every time I look in the mirror, I'm like, me ndo mimi. Paper chaser, bag flipper, yeah, me ndo mimi. Dere utoki kwa po wapo, ya uko kama mimi. Kaki chwacha koche pesi, ya utegui kitenda wili. Kama ni ukari, hundo muda kunifesha icho cheo. Wataomba gangwe ni wape siri ya kwa mkari leo leo. Asante Mungu, jalari ndo negawe vivyeo. Kwenye safari nisha shinda vikwazo kibao. My phone stays busy, one more can I say I made it. Started from the bottom, now we on top of the building. Kwenye balcony drinking rum, my captain is Morgan. No pige mwingi mlofo sub, kwa bechi mtangoja sana. I've been making bangers for decades, yeah I'm tryna get paid. Dili chungu mzima chacho kibana, it's okay. Wa 20 kwenye kona, I'm on the road to the riches. Wa 20 kwenye kona, I'm on the road to the riches. Kwanza hip hop wanajua mina yusudu. Soga zangu mini mambo ya fedha kama sugu. Nikipiga rhymes, rappers wanna yoka bubu. Yeah, I'll be on every top 5, no ndumba, no voodoo. Yeah, every time I look in the mirror, I'm like, me ndo mimi. Paper chaser, bag flipper, yeah, me ndo mimi. Dere utoki kwa po wapo, ya uko kama mimi. Kaki chwacha koche pesi, ya utegui kitenda wili. Man, every time I look in the mirror, I'm like, me ndo mimi. Paper chaser, bag flipper, yeah, me ndo mimi. Dere utoki kwa po wapo, ya uko kama mimi. Chako chepesi ya utegui kitenda wili. Kama noma na iwe noma misijari, yeah. Wengi mlobebu wa mjumbali ya safari, yeah. Wanaomba siri ya kwa mkari. Game imejaa viburi. I'm the captain now. Kamu aramio ya kisomari, yeah. Tumekuja kupari na kujirusha na warembo. Wapenda fursa wanazali, wakicheka wana mapengo. Popping champagne, we'll do it for the pain. You know I'm saying, voices in my head still confirming that I came to slay. Gugumu waliwi gumu tena kari kisha wezekana. Niko macho silari kwa kwa najua mmepangana. Napige sana panapouma mpaka seme ushaidi ulipo. Siogopi misiko super na tulikotoka kurudi mwiko. Yeah, every time I look in the mirror, I'm like, me ndo mimi. Paper chaser, bag flipper, yeah, me ndo mimi. Dere utoki kwa po wapo, ya uko kama mimi. Kaki chwacha koche pesi, ya utegui kitenda wili. Man, every time I look in the mirror, I'm like, me ndo mimi. Paper chaser, bag flipper, yeah, me ndo mimi. Dere utoki kwa po wapo, ya uko kama mimi. Kaki chwacha koche pesi, ya utegui kitenda wili.